mwena mwebale mokuja mwebalo koleje mirimu nenga kanoza tuse babulire mukwane binyega enseno mikwano yenneme geva ku bantu abajiremu bantu bala muze banneme baline mitimeje mitemu enziro nejude kule kometimeja abantu bantu bala muntu amakona chimu mogere na fetu manye kubanga munno bowalana yeta kuina kompanana nolwa firina gwejoina toyagala fune kumpia bwabanga taina byakola gwawulira bulungi nosanyuko nebafuna kalimu akoleko gwempala nayo nositula nebuuza kye kikwewaza empala nayo kikwewaza gwomuntu oyo gwowalana sigwamuwa ogwamulimu nesalo eyekujjudde yekulentedde obuzibu wala na mulina ebizibu bimutamanyi nti mubirina webuli akola obulira obe era n'omutamisa bino ebyensi kyennategeera kiri kimu empala nejjira mu bulogo baba firina zikyemmanyi bebasinga osomba amalogo ebwaba esimbira ziina wakiriza empala ezatunda bulo kyanoonya kiri kimu alemesa omukoze emirimu zikyenkugamba eyeekolera oyo ye mukwasa katonda kadeesiga oyo katonda waffe yasobola omukusasulira mulogo wakolera ab'omu neera katonda abamulaba nasomba ye buli kyalabye n'ebikyuka n'ebimuddira takugezaako okukangakanga kubyakola abatabimanyi abaffe namutwesonyiwe naffe tusobole okweyagala bw'oba owulira kikuluma nnyokeera ku munyaanya wetuge wammasima tukuba endongo nekubira omuziki wamma mukwana mpuliriza ogwewuwa oba kiri kitya neyibawo yagambata yakumazeeko emirembe gyo kusooka mwali mukwatagana olyako naye kalyako n'abantu b'ensi eno bazibu buli seera ababefuula watandika mpola okwekolera oyagala ofune ku mpiya kaneekabutooto mwolina enoofuba paka wotuuse nga ne bw'onoonya kuyambako tewadde n'omu gwolabako olina wamugamba akuwole akuddamu nti suziirina munnange n'ofuubaana era paka woowootuuse zikyennasuula kiri kimu ku bantu b'ensaba kirimu bakwagala olina ku mpiya batuziyina bakwewala naye munnange n'ozifuna nga buli omu yeesombeera ng'alinga yagamba nti kapiito egwokoseza wamma kye mbagamba kiikino bwozifuna era ne beereeta keera ku makyafu buutula oyo kasasira kwesibako munnange oli waliyala n'okaza n'ofune ku mpiya watandika ofuna ku mpiya ab'obugere bafuula efutwa nefirina mugugu buli omu wadde abeera nabyo baba firina zikyemmanyi banyumirwa ng'obonaabona n'olaba n'akakuwala mpaakonna kali awo kasiwuufu nga ne bw'oba ogambye kulwana mukwawaza omwokagattira ng'oluusi n'emmere egikalyako ekabula era ne kasula nga n'essente zikandiriddeko zakaggwako olwa kuloga bw'oyagala okulaba ebizibu keera ku makyozimba ekyo kola bizinesi erabika aweera ogule n'emmotoka ne sinobooda ezaffeera ezesayalanga obutiko bwogereza bwotyo gigula watandikira okwewerera weeyo ennyumba gyasimbye balimuteekamu ng'afudde n'eyo emmotoka gyeyagula yeri mutugaana ffeera nazunga nnyo mu malogo bakuloge byonna biggwewo kyokka byakola agenda olaba ng'ateri wamma bikwata awo n'abisala ng'agamba mugundi oyo omulogo nnyo naye nga ggwe gwayita omulogo yakugezaako nakulemwa wamma kye mbagamba kiikino oli bwakuyita omulogo aba yakugeza nakulemwa mugambe kimu nti ggwe omulogo kyovaolaba nze sisasira banaaluba ensanga mu makubo luusi yali omu ku balogo be yakola ate ne bimuddira afumanisibudde kaŋŋende nkiya ebirala tuliddamu abanga olulala yenseera ndeeta ebinyuma